rafiki yangu kauli, ndo maana mimi nimekuita wewe kwambie neno zuri. I have been blessed by this love, hey. Moyo wangu uko kwako, heri ya kutafuta. Ona tulipotoka, here we are even closer. Kwa macho yangu haitoshi kukueleza navyohisi mimi, mapenzi umenifunza, ndo maana nimekuita wewe. Mapenzi ndo kipimo na nazidisha leo. I want this to last, baby. Forever is with you. Kwani penzi lako huniposa kwetu kuwa chomwiko.